Siwamajan, my sister do a magic mix. I'm a Rastaman, I'm a Tatumana, who is a Kitugan.
Sancho ni sawa na upisho goli kutoka kumpishi punch mashuhuri toka mtoto toka time ya msoto toka studio joto sahau kuhusu AC denti flani mbisho mboko halali na waza soko siku aje na yauze kama vile Jay-Z ama keep it rockin', keep it drumpin', keep it work the show. Keep it jumping, keep it pumping, keep it smoking doors. We give it na cheza, bakafu na tereza. You can stop me, sana sana, nita kupoteza. One love kwa mashabiki, asante kwa nafiki. Bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki. I say me ni mgali, sina fazari na ndomana. Bifu wazishi kwa ware wasiori jari chidi. Wacha waropo kwe, wacha wachomoke. Wacha vimba chonge stiki, wara usondoke. Bra, 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 bra. Na wakomba mina biti mnatoraza kama mumini. Na komba kama shiringi na konda kama kicheche na ngonda. Mlio wa vumu na honda spirit na kidonda. Spigani nkangata basi bora nikimbie. Singangani kunata bari wezo wangu ndie. Na panda siku bada siku zwandi mchana shuke usiku na mini. Bola kitu kuliko kukosa kitu. Love kwa wasani, love kwa wanajamii. Love sana mbaka wakina hihi wakina nani. Sintenge mimonenu jamani chonde. Na wawakilisha nyinyi tatoka msikonde. Hey my African people, tukaze tusonge mbele. Tusisahau we iko na lopita. Sindwele tugange basi hayo. Tuache kupiga miayo. Tufikiri kwa urepu sio saiza zakayo. Salam stand up. Put your hands up.
I'm a Rastaman, I'm a Tatumana, who is a Kitugan. She is a Kitugan.
She is a Kitugan. She is a Kitugan. She is a Kitugan. Kubarikeina, bra, kubarikeina, wana kubarikeina, wana kubarikeina, kubarikeina. Pop, 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 King Kong, 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 King Kong,
What happened?
What happened?
What happened? What happened? What happened? What happened?